Bombocla. Conde boy, call me number one.
Kimamba on the beat.
That nigga say my ex, he one enjoy. That nigga say my anapatara. Even that nigga say my ex, he one enjoy. And that nigga say my anapatara. Niki mona na lewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Na badwa jepewa, viuna livyo pewa, na jona kachelewa, ejigo. Na nigga semba exi wangwana enjoy. Na nigga semba anapatara. Ibi na nigga semba exi wangwana enjoy. Nobayeti Dubai ya Toboi. Anasikitisha, ex. Kama ebe lancha polini. Anajipitisha, ex. Amekosa kumweka mbini.
Nikimona nalewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Na badwa jepewa, viuna livyo pewa, na jona kachelewa, ejigo.
Nika semba exi wangu nigga say my anapatara. Even a nigga say my ex, he won't enjoy. And a nigga say my anapatara. Never.
Kuchivana mako, twende pali dokula. Nikata mungu yo bachali dochula. Mna mako, twende pali dokula. Nikata mungu yo bachali dochula. Mateva na mako, twende pali dokula. Nikata mungu yo bachali dochula. Mna mako, twende pali dokula.
Bombo clap.
It's Conde boy, call me number one.
Baresa, yeah.
Kone misko wa.